Ni maradhi baby, mimi sitatumia dawa. Kama mapenzi yako ni uzito, naamini sitachoka.
Next song on my.